Ugamba maso gange malungi na elwa kubanga katunudde ku kunyine abensalwa banji na ye yakutonda yakutumbira nze.
Thank you.